yande joni tammi ta chapantat studio kala ngu habaru je fulfulde kor jamone e modon kanyanto en tilaberi dental hono pelle jingonoje suudu baba be gaddi hala mabbe dundu kondan ni gabbat holde metorgal ko ngon men jia e do fi kipitande ko wad do bibbe leydi Niger nonni fawar jondu kondan ni gondo do inde nations unies fetale dunia do fi yewgol hakke bibbe adamabe wadi bal tati jahangal leydi Niger chagal mundu o hali o holli o wi leydi Niger gomnati mun ambe hore mudu no keng no ngada bawde mudu e fu gambata yoltude hakkeje rewbe kanyi sukabe rewbe har yewtere men pinna hande studio kalangu ko tektorde e kibaruji di andan haltana hala neddo jeppudo lawol hono ko sardobe jojjendo fi jogago sukabe wakkere mo saro mudu en seti kol janyalle modon sumana amadou janganto habaru je fulfulde ko fuginan nan en puddirtana hono dedo andinore ko laamu leedi men Niger wadi dum du konna be kolli wiide so geji ko watto 12 ka en won ko mayi jeetat du konna barmi dum du wada enani fawar jondu konna ACO endani to wiete fancho nokuto hoggo so geji G5 Sahel woni le region mo Tillaberi non dum du konna ni hore be kolli wiide keni hono ciagal dum don kambe warbe hippiti nokunde enan be du himmabe hewbe won ko wara poroporoji mabbe bonnama kulle mabbe de noddirto hakkunde mabbe du kondan sogeedi en dan teti dum e faari jondu konda e do lawol gotongol en dan yerno biirno de ni no wodi faari jondu konda se en dari hono pelle jingonoje bibbe leeto na Tillaberi kambe du konda be gadi joda kale ga batte be burtina hala ngota kabe tokki do mudum dum du konda be bi ni hono be ngodi metorgal sanne ko ngon be jia har filla ko darto kippitande ko no wade yaade bibbe hono wurobe lati bana ba sogeji e der regionji fu leedi men Niger do endam wadini ko faande metedo Adamu Umaru hono secrétaire no enda general kawji do filla ko darto hono hawrterde enda nen ko halni Boubacar Umar do fi o enda ko be kali
les objectifs
kulle chabim binide wurtinde tal kurnu ginandam fu no tawa e hollude mettorgal berde mun ana kondarta filla rafike jarande na gu tawa do der region kambe torrugol bibbe leedi Niger ko sogeji meedi leede Yassine ngonno ngada onji bononda gaddo tera difa tilia e region Tillaberi on e hore mum edun tawa du faande wattude dande e gomnanti hokkude sogeji kawji di filla nde na gu dum gollitirde kejudi e wadde golle mu'en min jami du fahande dilludu sogeji leede Yassine der leedi Niger to di yuwi hen fu gam min jay fu ko jonde majji nafiri do der Niger
o Niger
nanne ki bar ko darton leede Afrika ndu yaadi mu'en yeso hono ciagal hono fawar jondu ko nan coronavirus o ko wari dum wonno hono koro ko jogita dow batu jedda bo ngada to en Dakar leedi Senegal dundu ko ndani hono ko watto ko taweni yewtere wada ma ko watto balle di do majjum yarno fawar jondu ko ndani laamu leedi Senegal hollirbe bi lambe leede hewbe kambe Afrique ngari potti to en dan hawtade e ministere be hawjibe filla ko ndarto muraduji leede mo e leede Yassine kanyu e faande denago leede en dan ka en won ko watto yewtere ji balle di en dan ton en Dakar ciagal mundum ni andina on wiide fadde dum don wadde to enda Mauritanie du konna hawrino lambe G5 Sahel Burkina Faso Mali Niger Tchad kany e Mauritanie gam batte kambe du konna be kala do fi ko darto jandeji ko won wadde lekkol ko won wada e nokkuje latide tchadal har filo de nagu no wodi nonno du konna ni be kali do fi on endan fa heewi sanne fa hande ni le kibaruji ni enda studio kalanguno tawadu konna hono fedde hawjinde on jangobe lekkol ko eto USN kandu kondani wadi murter jande ko nyaloma mumbo dundu kondabe bi gam batte Allah e miccitaade jeego lewru December dumnaade no sappo e go ko lekkol je bandibe goddo warama e le fahande wakati be murtonto en zender dum non wonno ko be bi no wajibi tawe sariyaji wadama e do majjum dubi sappo ni en dan ko fawar jombe teddo Lamine Maykantine warato en da le wakati majjum nani ko faande Allah san e Fred lati kam woni secrétaire kaw jido hon hoggol habaruji fedde enda o halen tarnan Fude Ahmed
après 10 ans de
ciagal dubi sappo e rafi firude sawru gatcha wabbe bononda fedde sukabe jangobe no e jamtude sariya wade do filla barol bandi min biteddo Lamine Maykantine dun sabi komendesi talkuru murtere nyaloma goto miccitade barol makko jeegom december dubu jinaa didi e noga e go ton zender wieru no lawal sariya wiri ciagal dubi sappo e barol jomun kite wala kade tawi du no min e wadde kite on wade miden jamadu e minister hawjinde fariya ne e procureur zender hollamin ko heba der widagol gadangol jangore no barol lamin man kanti mu allah hinno yafu
ipe asornam
nani ono mbieteddo madame michelle basole latir kany o endani hono warana do inde nations unies dum fedele duniyaru e do fi ko darto yitugol hakke bibbe adamaabe do leydi niger wadi jahangal didi yaada nay lewru december ndu enda tiagal jahanga makko timidu o yewtani ko be bariji ko o yi e do majjum o wi hore be leydi niger don dari na wada kero baado mu en fuga yoltede hakke bibbe adamaabe dum du konda wonno ko fawar joni o yewti ko bandimi michelle deji hoji yoge hala ka wadani min nanika.
It is particularly important.
Gomnati wada hoyirna do yolbinango himbe ko watta bibbe leedi gada burtaaki mu'en e ko nandini der hakkillo fukkimu mido yetta gomnati on ko hokki sembe der golle de oni do urdo dirol ko robe gadante he komiti singane hawjotone labi kite bibbe leydi e sukabe rewbe dewlinol bikko dewoy itte duubi sappo e joy horre duubi sappo e jeetati der portal gallamibe e horejo leydi Niger basum wadi be kojidi aadi hunde non ko be gini kam do dewlingo biddo debbo fu mo yonay duubi sappo e jeetati min nangam ko watta balla hebo gan jehol yeso bibbe leydi Niger
and safety.
Nani fawar jondu konna ni hawrinde wonde wadama kandu alternative espace citoyen kan wonno hono fedde ne kan won ko wonde do hawrinde do fille ko darto democratie kanyu e denagu dum waddi ko biyetedo mallam mamman kay Karimun Kalla latido gonno do hono fijjodo anu leydi Niger o wi wana democratie waddi rafi denagu e leydi endan kana jogol democratie o kan woni fondi takene wodiri nani ko haali ko Michel Deji waddani min do.
C'est pas la démocratie en tant que telle.
Ana démocratie kan waddi rafke jaro hakkilu fukkingu ma maral leedi di enden der démocratie ko wala no wadire fodde no haniri kan waddi misali de suru députébe de wawa taykade golle no gomnati woni no wadira dum hala no gomnati odu ko himbe leedi kedi filla démocratie wadataake nondu fa handen jeni cuudi kite galano gollira dartinaaku to irdum enden e bandum kan woni sadormaaji e maral démocratie leede meden tawra rafke jona hakkilo fukkingo goduni maral himbe gal walano wadire fodde no haniri gal kandu wonno wadda dum denne ko gomnati hani wadude kan woni durwude to burdinol fu wadu caka himbe leedi mum
differentiel entre les nigériens.
Nani sese ka wona sarus kaw jido hono moƴƴintingol e kokkol habaruji leydi men Niger kandu kondan wadi batu mo duubi capantatni endan ko lawol hokka gam batte cuudi kabaru tokkine laabi fa wada batu do kono wada kado endan galdu nyemey balle mudun tatini dum du kondan gam batte heba tawe cuudi kabaru endan hono moƴƴintine tokka laabi hono ko tawa handen dum du no ndara filla hono fi rejoje ko nandi e mudun docteur Kabir Sani kaw horoje sese nani ko andini e do fi ko heba do majjum Muktar Ahmad ko landimo.
Der duubi capanɗe tati ɗi miɗo wawi wi'ude kono woodi laabi joɗɗinaɗi cembin inɗi ko watta kokkoɓe habaru jolbinanama gaɗa golle mum en no haniri misali lawol laamu leydi joɗɗinagol hitande duuɓi ujuna ɗiɗi e sappo wi'ugol kokko habaru fu uddatake dalila haalude ñuma hoore mum dow lawol gotol gol enden ni habaru no hokke dow internet o enden hunde du noon ko walano denno nder yaadu yeeso heɓanu ko ɓooye ɗumda ko kokkoɓe habaru gon deki junggo dow talkuru gan darana hakkeji mabɓe no wodi du fa handen lawol kawjingol filla TNT o enden hano ko watta golle teleji ɗi enden ni moƴƴa amma no wodi kokkoɓe habaru gon handen ɓe miili ko yolbinandeɓe ɓe gaɗa golle mabɓe no lawol no hokkudeɓe ɓe kala giɗale ɓerɗe mabɓe ɗum du ɓe jeɓantake
nani ase nay lewru december wono ko fima dum wonno du konnani hono batu kollol ko watte do fi ñoli ko afrique nenene ka be ngadi kollol ñoldi endan jamma on enda stade general sen kunje dum du konnani gam batte hollude ñoli ko himbe leydi afrique ngadi kulantereje godde alpha di ka woni horeje fima o endan nani ko o yawtani bandi min biyete rabia may kanon dum wonno koro ko be ngadi fima hitande hikka.
ma création c'est le
bon golle an emi buru wadude kan woni boroderi golal an du woni wolude teddungal gal durobe egga hodabe tawra misali pelli holudo du fa handen pede fina tawaji mabbe hauti dade noneji dibe buri golli didde golede tuba ko be gatta fu eden nyenyi der majju himbe leda afrika de enden pama ko kan en no tawra nyenyal neddo mabbe fudu no wodi andal wadude kulle sodade e vela himbe golal an der mundu no tawa joinde jonde jam caka himbe lenyi e lawol fima ami hikka goldu mi itti jamma mu ummatore leddi niger gari kolli nyenyal mu ko hani kan woni ardibe be enden cembindina fina tawa leddi ummatore kandu no hani ummade daro ko watta fina tawa en o enden bantu
nani faar jondar fila ko darto pirto balli piol bal US gendarmerie nationale hono fete fiob bal be leddi niger non be kebi njama gam batte yarude yeso hono piol bal ngo gan tefoyde coupe mo caf dum waddi ko fa hande ni balde nyande mbi en tan Kinshasa be kawro bi e faar jom biete be daring club mo Kinshasa be kebi bolum e gotel ba ko be jali be te kambe be jali ken dum ko warno do en didi e bolum dum hokkina ni US gendarmerie o enda yar yeso latol bal ngol enda anda yewtere meden ni en kali hala wiide ke hono caggal se dewgal ju hakkunde debbo e gorko cukabe en dan jogade mudu e fi won en dan kanjiden famadan gojema e mun gazibo andina en senini ta masaria jojinam do filo jogo cukabe en dan cali don dum wonno kandu konnan ko watte en ketno yewtere makko e Balkisa Hamidou ko min pirti fulfulde
la loi niger la walla mun niger tilsini yitetodo dara ko nafata suka on do fi halfine demu saro makko goto gada be cedi ta o daru fu fi fina tawa der majjum dun do seni sarobe ben pamrai denno laato inna on na baba on na latido fu calido hokkugo suka on mo kitotodo on wi jogo fu wadi gacce mawdo
war definitive
se alla wadi debbo on gorko gon dewli dum idum wawi wadde sabili tetude dum suka ben
le fait qu'une femme se remarie
gan debbo cerado on dewlama dum latta ko hujja suka ben tete e makko gada imo jogiribe no wodiri imo hokkabe tarbi a lobbo deni juju on hokki lawol abba on jogaki suka on lawol fuoni wala an debbo bi'a a hokkata abba on tukaloy koy
ma refusant de remettre l'enfant
gorko jorrewbe dubbe mamo wala de kion dum wawi wadde de dum sadarma jogaki sukabe mudun
le fait que non soit polygame
gorko godudo rewbe dubbe namo wala debbo ba goto lattako ko wawta hadi abba on jogo tukaloy mun amma gada sudu kite hokki lawol gora kiddo na deka kiddo jogo tukaloy koy deni jogaki mabbe wala no woda to don ada wawi sojjiti to sudu kite kollabe dalilaji do torra kasuka ben gonno kolli na neddo andina saru suji kawjidi e fi on na jujube kawjibe e sari aji tukaloy koy jonay sudu kite no wadan taykaki gan hebugo gonga
pour la manifestation de la vérité
jukugol iringol he jomu wadante de salake gollirde lawangol sudu kite darningol
le père la mère ou tout autre
innana abba na kokkado sukaben gan jogobe kanno jomun wala na doitano labi seri aji di no nangete kasu lebbi didi yago dubi didi jukkedo cede gadoje ujune nay yago ugine chapande nay dutugol suka na tefugol doggida suka moyonai to dondo deni a no wadirte sembe to fulatake hune ko yabi labi seria
some violence
do do ko habru me fulful tili hande seni elen jon kam elen hewtunen jamto non to habruje fulful studio kalangu me accidan o faawar jondu kondani hono bandi en hawa wadan habaruji e dengal hausan kor assalamu alaikum balenta jamwali studio
kalangu diva do radio alternative
lamba chapan e jena tobere inay fm zender
do radio gaskia lamba chapan e jetati e jena tobere e joy fm
Mara ido radio Sraunia.
Lamba hemre edidi topere ego o FM. Kyota.
Do bonfere fuma lamba chapan e jene FM. Studio Kalangu.